Joint Clinical Research Center, Pearl Bank and Evan Narotary begasa okusawo ekifo awagenda okusimbulizibwanga obusomyo babuwa babwetaaga olw'okulwanyisa ekirwadde ekya Nalubiri ekyesomye mu ggwanga. Bano banjulidde Katikkiro Charles Peter Mayiga entegeka eno eraga nti beetaaga obumbi bwa siringi 15 okuggusa entegeka eno. Bano bagamba nti ekifo kino si kyakuwa bujjanjabi kyokka wabula n'okunoonyereza ku ndwadde ya Nalubiri wano mu Uganda ne mawanga ag'omuliraano. Mu kutongoza kaweefube ono, Katikkiro Mayiga asabye abantu beesigame ku science mu kwanganga okusoomooza ku byobulamu n'alabula abo abalowooleza mu malogo beddeko. Mukwasaddamula asabye bannayuganda okuvaayo bawagire kaweefube yenna agenderera okutuula Nalubiri ku nfeete.
Kakati tulina okweyambisa science okuggyawo endowooza eyo obulwadde bwa Nalubiri buleetebwa ddogo si ddogo obutofaali buba bwewese nga Najjolo era abazungu bwe kyebava babuyita sickle cell. Kakati bano aba Rotary n'aba Joint Research Clinical Center baagala okuwa abantu obusomyo nga bafuna obusomyo obw'omuntu omulamu ne babuteeka mu mubiri gw'omuntu alina Nalubiri. Obusomyo bubeera mu magumba kakati ekyo bakikola era science atulaga nti abantu bawona ate tebawona Nalubiri yekka naye nemukenenyo bwabeera naye awo nno mwenna abaagala obulamu obulungi ate nga mwenna mubwagala muwagire enteekateeka eno kuŋŋaanya ssente ezinaasobozesa okuteeka obusomi omu magumba g'abantu abalina obulwadde bwa Nalubiri.
Katikkiro Charles Peter Mayiga kati ye Dr. Cissy Kitya akulira Joint Clinical Research Center ategeeza nti wakasonda wakadde kamu $35 egya ddoola z'America nga beetaaga obukadde obulala $3. Dr. Kiyaga Sekonti mu Uganda abaana 200,000 bazaalibwa ne Nalubiri buli mwaka ate 5 ne bafa. Waliwo abaka wa Parliament ka